Domburu. Wonno ɗo ko domburu wotru e ndu wonno e nder ladde Allah yolombere e nder ngaska mayru. Kono e on saha ndu weldano e gorko mayru. Hakkunde mabbe ko fitina e kala saha ko poden ndure wonata. Gite mayru baleje didi de kala ina ndenanno bangeji mayru kala. E ndu doganno e hakkunde ledde didi cewde. E ndu yaranno nder ladde e bangeji didi kala. Ndu yato sehlabe mayru. Di ngona e fijje jamma e nyalama. Nyamdu majji mankani e kala saha. Ha ndu woni dombal mawngal e ndu wondi e domburu wondu ndun ina sewno. E ndu hewi cewram hakkunde ma. Nyande wotre domburu ndu darori koyde didi. Ndu wadi keren yoli ha ndu furti ndu tuwi. Ndu wi ewe hon ko jidon ko ndu holliranno woni ko jutendu mayru. Ndu darti lawol gongol ndu miji ko fati affaire mayru. Ndu wi mine jutenki am no jutirmi ni ko ngatin mino wayi wonde lamdo bardi lande kala ha miyan lamdo lande nden. Ndu woni e wasade e ndu ndara mbelu mayru. E ndu mijo e nder bernde mayru. E ndu wiya min mino juuti. Ndu dogi ndu rewi don e lappel tokosel e ndu hollira hoore mayru. E ndu mijo e nder hoore mayru. E ndu wiya so tawi neɗɗo ina aranno joni ma o haami no mbami ni. Don e don tan ndu hawri e wojere. Domburu ndu wi ceerno bojen komin woni lamdo bardi kunle ladde kala. Bojengel hebiti wi ayi lamdo o den bojet jali gel jali no feewi. Bojengel hebiti ngel wi ala ko a hoore maɗa min miɗo doga mi yaha e haajuji am kadi paama miɗo heewi haajuji. Domburu ndu hawti ndu miiji e hoore mayru. Ndu wi joni kenal ɓeydima e am. Ndu jokki lawol mayru ha yeeso ndu darni hoore dow ndu towni hoore mayru. Domburu ndu nani dillere dow mayru. Ndu ɓamti hoore ndu hoyni dow ndu ndari dow. Ndu ndu ndari dow nde ndu yi wandu woɗeru ko barogel ladde dey. Wandu woɗeru ndu namni domburu ndu. Ndu wi aywa domburu holto njahata. Domburu ndu wi a jarama min miɗo yaha ƴewoyde no laamu am wayi ko min woni lamɗo keso mo kunle lande ɗen kala. Wandu woɗeru ndu jali ha ndu ronki jabade e haalde. Caggal ɗum ndu wi mbiye domburu yo ƴeew minne miɗo fija. Miɗo fija dow e hakkunde leɗɗe. Gonga aɗa weltina hoore maɗa so a tampi fijje. Ngara gay pijjan ɗo e sara am. Eɗen diwa eɗen nangto e calɗi leɗɗe. Ɗum koye woni kaddi jaleɗe. Domburu ndu finni. Ndu wi ɗum wona ñewtere ko gonga tingi. Komin woni lamɗo kunle ladde kala. Nde domburu ndu yahanno nde wodi ko ndu ngormi dande les. Ndu finni ndu wi barodi nana ara. Barodi ndi woyi ndi wi ɗum fof de domburu ndu hulani. Ndu manñani hay yitere. Domburu ndu darori koyɗe mayru. Ndu waɗi keren ƴoli ha ndu towi. Ndu wi demangal kulle ɗe ko min woni lamɗo majje. Barodi kadi woyi lawol gongol. Ndu wi ɗum koye ko kawisa ayi domburu e wonde puyɗo. Barodi ndi wi ɓamtu hoore maɗa jiya ñande wotere mbardi ladde holaki haala maɗa. Kulle ladde ɗen fof mattani e maɗa hakkille. Seeɗa ndu wasa jikke mayru. Kono ndi ndu hawroyi e on saha e ñiwa mawba nayewa e lawol. On saha kadi ndu huti hoore mayru. Kono ndu haalde ñiwa ba. Kono e on saha dande mayru ina debdebna e ndu sinña Allah e kulol e mawngu ñiwa ba. Kono kadi ndu darti e koyɗe mayru ndu waɗi keren ƴoli e mbawka mayru. Ndu wi ñiwa ma andu komin woni lamdo kunle lande ne fof niwa ba hebeti ba wi ba jali domburu ndu niwa ba wi mi meda yide hono ma domburu e fuide ma mi holle do hunde wotere niwa ba suudi koyngal mabba mawngal ha dow ba wadi ngal e leydi rip domburu majjiti e nder pundi ndu hoddiri e nder bernde mayru ndu wonta mawninde hoore mayru kaddi ngurndam mayru mawngu wodanani domburu abada sukaaɓe tokosɓe heewɓe e boomi ina limta koye mumen e mawɓe haa ɓe mbatta koye mumen tigi mawɓe sukaaɓe heewɓe ina miijo janngi ko ɓooyi e juuɗe jinnaaɓe maɓɓe yiide maɓɓe ɓe ngoni yimɓe mawɓe haaju mumen ala e hay huunde hay maaɓe woɗɓe ina mbiya ƴeew min mi heɓat kaalis keewɗo e barke am ɓe teddinaani allah hono ɓeen fof allah ina ƴeewa ɗumen ɗum noon koye bakkat jeya joomiraaɗo o ina añi paarnagol mawninkinaare e yidde hollikinaade e baɗaate bonɗe e fenaande fof welaani allah so tawi mawninkinaare ko bakkat mawninkinaare ina e ɓerɗe sukaaɓe ɓernde neɗɗo moƴƴaani bakkat ina seernda en e allah so en ƴeewtaaki bakkatuuji men so en ñaagaaki allah mbele ina yaafo bakkatuuji men rimɗina en njuɓdi bakkat ko maayde wonaa maayde neɗɗo noon so tawi ko maayde noon ko seerndu en e allah haa abada wiya kulle ladde fof njalii domburu no ndu wayni joomiraaɗo ne ina jala ɓen mawninkiniiɓe no ɓe mbayni jabbuura suura ɗiɗi aaya nayi wi joomiraaɗo jooɗiiɗo dow asamaanuuji maa o jal maa o yoɓɓe e golle maɓɓe wondude e baɗaate maɓɓe iisa joomiraaɗo nani dow asamaanuuji sara joomiraaɗo jooni e dow sabaabu yidde makko o arii e leydi haa o sootanoo en bakkatuuji men o anndi en mbaawa heɓde yottaade joomiraaɗo haa njooɗoɗen sara makko tawa ɓerɗe men ina tunbi yimɓe peŋiriimo leɗɗe o leeɓtaama sabaabunde bakkatuuji men kono o ummitinaama omo wuuri jooni joomiraaɗo yiɗaa mbalen ɓerɗe men bonɗe omo yiɗi yaafaade bakkatuuji men baawɗe ngootani joomiraaɗo halkude en hono no ñiiwa baa halkiri domburu nduuni feccere linjiila wiyete piyeer ɗiɗaɓo suura tati aaya jeenayi wi kono omo muñi sabaabunde makko o yiɗaa hay gooto halkoo o yiɗi ko gooto fof mimsita bakkatuuji mum tuuba ngannden mawninkinaare ina bonna ɓernde neɗɗo hono ɓeen ɓe ɗum woni e ɓerɗe mumen hono ɗeen ɓerɗe keɓataa joomiraaɗo iisa o halka en sago allah ko ɗum ɗo nimsaa ceertaa e bakkatuuji kalfinaa hoore maa iisa iisa wi'i miin maa mi rokkuɓe nguurndam haa abada ɓe kalkotaako haa abada hay gooto waawaa heɓtude ɓe e junngo am tawaama e nder linjiila feccere yuhanna suura sappo aaya noogas jeetati wacca hoore maaɗa jooni ngonɗinaa iisaa.